Eja.
Sure, killer. Remi, nina.
Eshi, naiti na manji, vipi.
Okay, aye. Hey, Hemon. Anando mburu, arvele game ndi kaya.
Eshi. Andi chikara. Ndoto mburu, tumera mrao.
Nani kumwara na?
Andi kumwara.
Una problem. Ari eka pete, rwono rupitia.
Sure.
Go.
Chigero
ndikale ndo chila ndo dim zwino ndo vhuya rikodo ushuma ahuno uhuma vhathu vho ri vhidza hunga si tsha bora dzido wa tshikara bupo muyani ndi kha ḓi ḓo pfala dzakale dzo vhuya tshigero for sure nne ndi boso ndi laṱela so ngwena dza hone dzi penyisa so muzika ndi hobby kha biti ti robi treke i kamba na sala na babi i fani muḓifo ndeveni ndi one ende ndi zone ni nga si zwikone hoṱhe ri hone ni nga si ri thivhe check rikone driver crazy man ahuno u bvafha we busy man swaga ya mini ri tamba dza kasi fano ndi kasi dikisi olisi ahuna na zwiṅwe ri tshina like this ahuna na zwiṅwe ri tshina like this ahuna na zwiṅwe ri tshina like this
zakale dzo vhuya zakale dzo vhuya ri khou rwa tshigero zakale dzo vhuya zakale dzo vhuya ri khou rwa tshigero zakale dzo vhuya zakale dzo vhuya ri khou rwa tshigero zakale dzo vhuya zakale dzo vhuya ri khou rwa tshigero 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 Chigero
Riko la rafura ahuna matada rishumanga keshe ariko koroda zote zwingonani ninga dana foda inwi na ula na ula idani ri dollari nise dzi dollar rina ri debi ri tamba chigero gera mavengo lunyadzo na vivo na avo vonolwa vakura nga chavo kha dale mulalo kha venda la shu nyandano vuti kha venda la shu crips up for real ri vhathu rothe spana together ri fare hote tshipembe Africa hu fara chigero from zero to hero ri ratela so hapa rongo da u thoma dziwo rodelo di Pina no China samo ahuna na zwingo we killing the show ahuna na zwingo we killing the show ahuna na zwingo we killing the show ahuna na zwingo we killing the show
zakale dzo vhuya zakale dzo vhuya ri khou rwa tshigero zakale dzo vhuya zakale dzo vhuya ri khou rwa tshigero zakale dzo vhuya zakale dzo vhuya ri khou rwa tshigero zakale dzo vhuya zakale dzo vhuya ri khou rwa tshigero
tshigero tshigero tshigero tshigero tshigero tshigero Chigero, 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 chigero.